Whoa, 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 whoa.
Yes, bengicaba kuthi nje ngenze noma something just like a trip. Ngenela sengishuka enkantini, kantini bafethu nangishiya ngempela ngenzeni. Yes, bengicaba kuthi nje ngenze noma something just like a trip. Ngenela sengishuka enkantini, kantini bafethu nangishiya ngempela ngenzeni.
Hey, I got a lot of cash and cut till I'm a cent, I'm looking cool. But I'm gazing party check, I got more cash and let me stack it. Niggas tryna be my bro, they was tripping when they hear me say I'm broke. It's selling, selling when they told me that I'm dope. Bengi kata leleng lelu, pila sana send a text. It's selling, selling too, it's coming through, he knows I got the juice. Masin kumi soga sell it, set to prove I'm silly man and man. On time this soga polo, bang warning shoot and no colo. Underrated man, bang warning skill is caught. Tryna get the pay, forgive me love for killing all the say. I'm on TN, I'm tall, everywhere you go. Spend the cash and make some more, then you go. Yourself a goal, yeah. Ntole matya meaning ati sell it, sell. The girls a baba be so go pele pe. I tiki fana nekino po go kick mail again in bo.
Mofuna ngiti hi bo. Aw man, giti ntela samben manja aw manja. Giti ntela samben manja aw manja.
Hey, hey. Hi namhlanje kuzobali. Ngifuna ukujabula ngibe mnandi with my G. Utshwala nabo buningi, ungasondela yesikunike noma yini. Awuyini mkhulu abantu menzi, asitoko sigcwele ngathi kuzoyehla isike. Mongena plan yasala nathi asizike. Hey, hey, intwana sengenza kakhulu. You say I'm back, ngibuye ngomunye ushuni. Okay, okay, igama lami ufile. Alabocheri basaba wele ukungithiya. Yeah, very little ngizobakhila. Ngithelele i-dash in this cup, then I sip. Bafana bami nosendivuma ukuthi nginkinga. Yeah, sigqumo kwesele sele mangifika. Yeah, mangifika.
Mina nezami sobe sigxuma. Yazi ungafunga, kade ngekhulula. But today sobe sigxuma kwesele sele. Siqedela le mali esele. Ngiphethe urimonatshe nomenza ubelesele. Lelulethele kokusele nekhemtsheng. Ixoxele kushuthi ngoDisember. Besibuza, uzwa, bethi ngibuyizolo nje bebusha. Bathi sibadala ngibatshele sidlubusha. Sekaqala ukuminya ubaby girl wenza ubunja. Besiphuza nge-new wave, sikhuphuka ngamakesi. Manje lesi-5BP phumile. Sonke sijabule, sithathele ama-jacket. Manje sikhuphula amasokisi. We feel, we mean, uzani sidle mani. Oplazi ngineplan, actually inhloso yami. Funa ukolumbani.
Athi namhlanje soba sigxuma. Sentiso besele sele siqedela le malese. Malesele, malesele, soqedela ngoDisemba. Athi namhlanje soba sigxuma. Sentiso besele sele siqedela le malese. Malesele, malesele, soqedela ngoDisemba.
Mofuna ngithi hi bo. Aw man, ngithi ngicela samben manje aw manje. Ngithi ngicela samben manje aw manje. Ngithi ngicela samben manje aw manje. Mofuna ngithi
ngicela samben manje.
Aw man, ngithi ngicela samben manje aw manje. Ngithi ngicela samben manje aw manje.
Hey. Hey. So all the bullets start blazing, Kabul wrecks, then you imagine acting that. But I am losing, really has no contradiction. Nosing feel like I'm committed in this rap shit. Came the looking, guess I am. Plus the cravings really stupid, but no actions. I am shepherd in the whole shit. Shoot you guys, yeah, with no moving. These niggas really copping. But I see no CVs acting big till I'm. I mean, I start the engine. Really don't know what to say, but I'm
going to. I'm busy selling, selling, doing a petal as it rock. I'm full of no more group and move a solar coming rock. I know about Ben Kuluma, Gabi, recommend the call. Tabaka Konja, Bang Funi, Seben Telang, Utwai. I'm shy, vessel has from Zim, Bang Bashi, and Utwai. I'm coming, Shale, Gusi, Swaku, Sasum, Bizus, Bali. A Bati Vis, Tong Kong, at Nipalang, Semanzin. Don't be suppressed in a Sasmufunda, and Hungry Magazine. Then take Pilang Mina, and a Pagati Sekazin. It's from a shallow Kamakotonto and a Masfiga Pit. A Gaza, Sapoka, Masfiga, Gaza, Sapola, Sashis, on Yalo, Sakova, singing as Lama Patron is a Spitz among a quality thing.
Oh, man. Ngithi ngicela samben manje aw manje. Ngithi ngicela samben manje aw manje. Ngithi ngicela samben manje aw manje. Ufuna ngithi aw manje. Ngithi ngicela samben manje aw manje. Ngithi ngicela samben manje aw manje.